This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa ke kubaphulaphuli be Radio K Pulpit bathandekayo SPLVL 7 to 9 a.m. ngegama lenkosi ke bathandikane buliswa ngujola alibonke igama lenkosi indoda kathixo malibonke igama lenkosi zono zayo zaxolelwa ndiyamthanda kakhulu uThixo bathandikayo undiphethe kakuhle undiphethe ngenceba siyathandana mna naye ngalibonke igama lenkosi undixelela izinto ezinhle bathandikayo ndihleli nje ndine promises zakhe alibonke igama lenkosi sonwabisana nenkosi bathandikayo kangangento kokubana ndinomona ngayo empilweni yami bathandikayo ukuthi kungabikho mntu oyakwazi ukuthi andexuthe okanye ayihlutha apha kum ngoba undiphethe kakuhle bathandikayo uYesu aleluya nawe ke mphulaphula sekhaya ndinethemba loba angakuphatha kakuhle uYesu xa unokumvulela iingcango zenhliziyo yakho malibonke igama lenkosi bathandikayo ndizalwa ke kwabhaca njengoko vele ndiloko ukuchaza njalo ukuthi ndilibhaca malibonke igama lenkosi amen umfana wangale alibonke igama lenkosi amen indoda engathethi kodwa ethefulayo malibonke igama lenkosi ithi itekumi itakumi itekuite phasi ayitulatule esigotsi hayi ke lapho ke baphulaphuli sendiyingene ke kulwimi lakithi alibonke igama lenkosi bathandikayo uThixo ke uyasinceda ke eCape Town ngoba ndilapha eAtlantis go sekunexesha elide ke bathandikayo ndikhona apha eCape Town ndafika ke ndiwumntana esikolo phaya ngabo 95 malibonke igama lenkosi uThixo emhle haleluya inkosi ikhonzwe eKapa andinawuthi ke ubundlobongela bebungekho ngoba ubundlobongela endafika bukhona eKapa isebubo obu andiyibona umahluko ubundlobongela i-level yayo yabo ayehlanga ndiyibona nje endaweni yoba yehle nje iya inyukela kancane kancane malibonke igama lenkosi ukonakala kuya kuba likukhulu ezweni malibonke igama lenkosi kodwa ke uThixo esimkhonzayo endazikhethela ukuthi mandizincame ndizifake kuye abe yindawo yam yokusithela ukuze utshaba xa lundizingela lungandifumani bathandikayo lufike mna ndifihliwe phantsi kwegazi elinguJesu njengomhlabelelo otsho ukuthi ndizawuzihlalela phantsi kwegazi angeke ke usathane andichukumise baphulaphuli bezwi likaThixo namhlanje ekuseni siyamthanda kakhulu uYesu uma Afrika zizwe zikaThixo malibonke igama lenkosi le radio siyambonga uThixo ngayo ukuthi asivulele amathuba amahle kangaka sikwazi ukuthi si-expose okanye mhlawumbe sidalule into kaThixo kwilizwe amen athi ke umfundisi usithole so that a man are without excuse kungabikho mntu ozawukwazi ukuthi eyinkosi mna khange ityhilwe kumlento malibonke igama lenkosi uyazi izolo ndisikeleleke kakhulu bathandikayo ndibona umfo wethu esitratweni eshumayela mfowethu ngokwasenkosini eme yedwa ephethe iBhayibhile kwakhona omnye umntu webala omfana oyomjoyina alibonke igama lenkosi uyomamela izwi likaThixo nathi Thixo into enje isekhona into bakube khona abantu ebatshutshisayo kangangento kokubana bafuna ukuthi ngaske bayoyisherisha ngaphandle bantwini bayive baphulaphuli into kaThixo inamandla iyasebenza ngumlilo yahlaba yahlukanise umongo ethanjeni iqhawula izibophe ezinzima iqhekeza amadwala amadimoni ayayibaleka into yaphezulu bathandekayo Thixo xolo ke makanisikelela niphathe ngenceba sidibene ke namhlanje bathandekayo sizoqhekezelana izwi njengesiqhelo malibonke igama lenkosi ngoba umphefumu lo bathandekayo ofakwe kule nyama awuzidli zonke awuwadla amahewu kodwa udla izwi likaThixo uthi uhluthi nokudla kugcwalise iibhini kugcwalise ifridge kodwa umphefumulo uthi wona ulambile uthi unxaniwe ngoba phefumla uzidli zonke lezinto ezidliwa inyama yethu bathandika kuyanyanzeleka ke sibe nawo amaxesha woba ke sizowufida uwondleke nawo bathandika singahambi sinomphefumulo odakumbileyo olambileyo uthenge ixesha loba mawufidwe abantu obolekwe kubo wabekwa kuwo bakhohle ukuthi kumele nawo bewondlile baphulaphuli belizwi likaThixo bathandekayo siyakoduka siya emakhaya malibongwe igama lenkosi silumkeke bathandekayo ukudla kukakumkani singazingcolisi sifuze lamadoda ekuthiwa ngoDaniel amen oShadrach oMeshach nabo Abednego ekuthiwa bagqiba bathandikayo ukuthi bangazingcolisi impilo yabo yonke ukuthi bangazingcolisi ngokudla kukakumkani okukhona ezitafuleni ezinkulu kuyabengezela bathandika nawuthi nobuya kubona ubona into obana akuresisteki amen uba nomdla ukubhekile mali bonkama lenkosi kukhangele ukubhekisise beso ubheka umuntu owangaphakathi ukuthi akuzumenzakalisana yena ngoba ayizizo zonke izinto ezidliwa ngumuntu ezimenza onwabe umuntu angaphakathi kuyenzeka umuntu angaphakathi adefilwe zizinto inyama ezonwabisayo bathandika ubangaba ithi iBhayibhile ubangaba navuswa kunye naye funani ke izinto zaphezulu mali bonke amale izinto ke bathandikayo ezizizinto ezingonakali ngoba izinto eziphela eziphezulu komhlaba zizinto ezihamba ziyambe ziphele kodwa into yaphezulu alibongama lenkosi iya ihlaziyeka endaweni yoba ayiphele malibongama lenkosi iya inikezwa amandla ngokunikezwa amandla malibongwe ke igama lenkosi baphulaphuli mandifune ke izwi lenkosi ngokubhaliwe kwincwadi zika Yohane malibongama lenkosi Yohane 1 ke uverse 1 siqale ke phathandika sizafunda ke ndehle nayo bese kuphela ke lapho ndi inkosi ivuma ukuthi akuphele khona ndicacise ke le verse endiqonde kuyo ngoba isihloko somyalezo wezwi lenkosi namhlanje bathandekayo sithi ekuqaleni uThixo wayekhona alibonke igama lenkosi ekuqaleni uThixo ebekhona engulizwi alibonke igama ake nifunde ke bathandekayo ithi iBhayibhile ekuqaleni ube ekho ulizwi waye ulizwi ekuye uThixo waye ulizwi enguye uThixo yena lowo ebekho ekuqalekini kuThixo izinto zonke zabakho ngaye engekho yena akubanga khona nye into ethe yabakho kuye kwakukho ubomi baye ubomi obo bulukhanyiso lwabantu khanyiso ke olo lwabonakala ebumnyameni basuka bumnyama abaluqiqa kwakho umuntu uthunyiweyo evela kuThixo ogama linguYohane lowo weza kuba lingqina ukuze angqine ngalo khanyiso ukuze bonke abakholwayo ngaye yena lowo ubengelulo ukhanyiso weza kungqina ngalo ukhanyiso waye ke yena elukhanyiso oluyinyaniso olubakhanyiselayo abantu bonke esiza ehlabathini ube esehlabathini ke ihlabathi labakho ngaye ihlabathi alimazanga weza kokwakhe baza abakhe abamvuma ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo siphela apho ke bathandikayo uthi weza kokwakhe okwakhe akwamamkela weze ehlabathini ukuze amen azoba lukhanyiso kodwa uhlabathi alimazanga alibongwe igama lenkosi amen kodwa uthi ke bonke abo bamvumayo wababiza ngoba bangabantwana bakaThixo bangabantwana baga Thixo alibonke igama lenkosi baba nenyweba yoba babizwe ngoba bangabantwana ngoba akuyena wonke umuntu bathandikayo odalwe nguThixo oyitholayo okanye oyifumanayo lenyweba yoba abizwe ngoba ungumntwana kaThixo baphulaphuli inceba inceba malibonke igama lenkosi singadlali ngale nceba bathandikayo xa usowuthe wayifumana mphulaphuli iqiniseka uba uyayibamba uqiniseke uyayibamba uyibamba ngazo zozibini uyigade ingahambi ngoba iyahamba into yaphezulu malibonke igama lenkosi ithi iBhayibhile ke bathandikayo amen mawubheka phaa kuvesi 1 uthi ekuqalekeni ubekho ube ekho ulizwi waye ulizwi ekuye uThixo waye ulizwi enguThixo siyeva ke bathandikayo xa ubheka iBhayibhile phaa kwincwadi zika Genesis chapter 1 amen ithi iBhayibhile ekuqalekeni alibonke igama lenkosi uThixo ke wayekhona nalapho alibonke igama lenkosi ekuthiwa wadala ke bazalwane apho ithi iBhayibhile nomoya wakhe wawo phephezela ke phezu kwenzonzobila ufukame amen amanzi ehlangene nomhlaba alibonke igama lenkosi xa uyibheka apha iBhayibhile ithi apho lowo ke ibingulizwi esimbona ngoku apha kuYohane ibingulolizwi bathandikayo malibonke igama lenkosi ibinguye lolizwi esibona ukuthi nanko evela apha kwincwadi kaYohane molweni bathandikayo xa uyijonga ke le ndawo siphawula into oba ulizwi lona nguYesu ulizwi lona nguYesu ngoba uYesu bathandika noba simbona evela as unyana kaMaria but yena otherwise Jesus is God. He was God. Albonke igama lenkosi and he is still God. He will continue be God. Albonke igama lenkosi. Asikwazi, we cannot separate uThixo noYesu ngoba bayinto enye noba be ngobathathu. Thixo uyise, uThixo unyana, uThixo umoya oyingcwele. Laba bantu akudingeki ukuthi siba separate. Malibonke igama lenkosi. Xa kwekudalwa ihlabathi kubonakala into obana ebekhona. Alibonke igama lenkosi. Amen. Aleluya. Kwathetha yena ukuthi amanzi makasuke abe separated from umhlaba. Kuzobonakala okomile. Malibonke igama lenkosi. Ithi iBhayibhile ke kwaba njalo. Albonke igama lenkosi. Uma umbheka apha uthi ulo lizwi ke bathandikayo ovezwa apha nguYohane uthi ke amen uthi yena ebe lowo ebekho eqaleni kuthi ebekuThixo he was in him ebekuThixo malibonke igama lenkosi futhi ke enguye uThixo malibongwe ke igama lenkosi molweni bathandikayo ekuthiwa akukhange kubekho nanye into ekhona ngaphandle koba iphume kuye malibonke igama lenkosi how can we separate Jesus from God alibonke igama lenkosi Hallelujah. In the beginning, uThixo ube ngulizwi and then ekuye ulizwi. Alibonke igama lenkosi. Molweni bathandika uThixo waziveza izihlandlo ngezihlandlo zivezeka kathathu ziveze ekuqaleni waziveza esiphakathini waziveza apha ekugqibeleni ube ngulizwi wangunyana waphinde wangumoya oyingcwele bathandika into ayithethayo especially in our days ukuthi sikuye engumoya oyingcwele hey uqaxakeke kakhulu uthe Semonfre abe seNigeria athe Semonjeria abe esengaphaya eNamibia abe seAmerica unguThixo oququzela kakhulu ukuthi elona lo makamve mphulaphulo wasekhaya ngasike abashumayela xa bekushumayela ukuphila kwenkosi nokuba khona kwayo uyithathe lento serious uyazi into bana kumele umamkele uYesu usesemhlabeni ndiyabulela ke baphulaphuli Thixo ke anisikelele sibona kwigemezayo God bless you amen
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za